Wafaalia Kevin Rudd, o le faai unga le palemia Malcolm Turnbull, e le langolangoina o ia e avea masuita uva mo le tofi feilo tusi au ao malo au fatasi. O le aafai na ile ngota uleleio au Italia, ma le palemia, I le vaai mai eisi atunu uo le lalolangi. Na saunua Kevin Rudd, o le faai unga le palemia ma le malo tele, e le langolangoina o ia e avea masuita uva, wai ai fainga faa politiki, I tofinga faa vao malo. Na yeta ua foi ili nusi pepa le Australian, o lana ta umafainga mo le tofi, na mafua mai I poloa inga na vatu Malcolm Turnbull, ma le minister o le vaifa fo Julie Bishop. Ae na saunoa se suyo le kapeneta Christopher Pine, I se talanoanga ma le Nine Network, o le faai unga ua faia le kapeneta, o se faai unga sao.
Well, look, it's all about Kevin as usual with Kevin Rudd. And I think since the announcement that we wouldn't nominate him for Secretary General of the UN, he has underlined why he was not a suitable candidate because his behaviour has been quite extraordinary. The cabinet decided not to support him because, like you write a reference for a former employee or for a friend, you shouldn't do that if you don't think that person is suitable for the job.
Aina whaailoa mai ele sui o le leinei luma le Labour, Anthony Albanese, o le ano ano le liki mai le kapeneta, o lo oiloa ai o le toatele o le kapeneta, na langolango I le whaatuwina o Kevin Rudd, e avea masuita uva mo le tofi whailau tu siawao, o malo au whaatasi.
Well, the truth is, we know now that a majority of the cabinet supported Kevin Rudd's bid.
Not true.
A majority of the cabinet, it is leaking in the most extraordinary fashion. The detailed leaks aren't from Kevin Rudd, they're from the Turnbull cabinet.
Ai se talanoanga ma le waia lesi whasalalau le 3AW, na saunoa le palemia Malcolm Turnbull, e tu maupea ila na faa I unga na faya, o na olona manatu, e lea nga vaa Kevin Rudd mo le tofi failau tusi a wao malo au faatasi, o na o na winga faa alia, malona le tausi vaa fealoai.
I said to him the reason he was unsuitable for the job was his interpersonal skills and temperament. I wouldn't dispute that.
He's been described as a control freak and a narcissistic psychopath, for heaven's sake.
Well, again, I'm not. I have noted that. Yes, that's the.
Have you disagreed with that?
Well, I'm not. Again, Neil, I'm not going to get into a commentary on Mr. Rudd.
Okay, no.